My K is my name. Music is my game. Molto sana. For more information, holla 071-478-4838.
I'm in love with you. There's nothing that would.
My K is my name. My K is my name. My K is my name.
Easy.
For more information, holla 071-478-4838.
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
K is my name. Music is my game. Molto sana.
Sikizako nimeziona. Ati umechoka visa vyangu. Oh mama. Bono na kufurumu. Si ungesema. Kama choka choka blangu. Oh mama. Nikikatai. Aleta tena ne. Utakia tatuwa nane. Vibaya hivyo. Oh mama. Utate nane. Unapenda tufokeane. Vibaya hivyo. Oh bwana. Na kuona gatu Snapchat. Au Insta picha ukipost. Nipoku basi mama. Nisikuone. Anakuja gatu Ibilis. Natamani kwenda kwenu kushta. Maneno yako yanafanya ninyong'onye. Sababu nakupenda sana ndo maana unafanya visa niumie. Mwenzako bado mikijana nahitaji fursa nipe nitulie. Na moyo kanaenda mbio na karibia kukata roho. Mwenzako sina kibirio ndo shanipiga keio. Nipunguzie azabu basi hey.
Unipirikizo tu.
Bado nakupenda mama.
Unibarikizo tu.
Ona unazurumu yangu nafsi.
Unibarikizo tu.
Utaniua mama.
Unibarikizo tu.
Sa chini ya kapeti nimepata habari umetolewa posa eh. Na mana unitaki umepata kibosira kina kubama pesa eh. Mwangu ulifata kiki uliishi na mimi kusafiri ya nyota eh. Weli kisicho liziki akiliki. Ono na vyo nitesa eh. Harusi nitakuja nono alivyo kupamba mama. Ninajua itani umu ila nitajikaza sana. Nitaleta na zawadi nitampa mkono jama. Sitoka sana, itaza ondoka mama. Aleta tena ne, utakia tatuwa nane. Vibaya hivyo. Oh mama, utate nane. Unapenda tufokea ne. Vibaya hivyo. Oh mwana, nipunguzie azabu basi hey.
Unibarikizo tu.
Bado nakupenda mama.
Unibarikizo tu.
Ona unazurumu yangu nafsi.
Unibarikizo tu.
Utaniua mama.
Unibarikizo tu.
Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Tofauti kati ya wewe na wale. Wewe ni karimu sana.
Sawa za bonge la toto.
Auna maringo. Auna kaisi dingo. Bisa za kumeki bingo. Umeridika na mimi. Sana musigombi baby. Wasalimie kwa furaha. Kwa waifu matirioni
tunafananaye
yeah. Kama mapacha true love it does
tunafananaye
sabia na mwenendo matendo
tunafananaye
yo mama sita like look at me I'm look at you baby nataka uwe waifu matirioni
hata vitabu vatini vimeandika mwanaume kuchakarika wela ngujukumu nimejivi
Kimwali, when you sit down, you know one who sweep out. Sweet love it died. Oh,
oh, baby, nika fanyo tingo. Niwe konda nika mate bingo.
Halimbrai, niku tuzi mwari. Chapaza bombe la toto.
Auna maringo, auna kaisi bingo. Mishe sa kumeki bingo. Waifu matirioni
tunafananaye
yeah. Kama mapacha true love it does
tunafananaye
ndani sabia na mwenendo matendo
tunafananaye
look at me I'm look at you
yeah.
Look at you
Yeah.
mami. Basi tulia kama maji kwenye mtungi baby. Nitakulea ili maji unipe shiba. Mama mbolea nitatia ili unawili sana. Nimekuzoea ili acha itaniuma sana.
J, Mike K, Mike K.
Unajongea ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Niliposikia habari yakisifika nkakesha na ngojea. Akabariki jalali na nikawika muziki nkaotea. Ile pumpa kama nikatandia pabongo muzi. Kumbe mapenzi yataki haraka ni kama tango na tatu chumbi. Wenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi. Eti nataka fukuza baka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mama akinambia siambiliki. Moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Sikomi, sikomi, sikomi. Licha mateso haya
najuliza.
Sikomi,
sikomi,
sikomi.
Mbona jama
sikomi, licha mateso haya.
Alionifanyia wa sentro wake ya Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho si wamini wacheza sinema. Moyo waliupata mateso siwezi kumeza siwezi tema. Kama nasikushangale kafla toka sisem wenda Chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia. Ikajita ukamanda ya tafrisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda tovisa machozi nililia. Penzi ya katia parapanda kuwaita oje wa shambulie. chela beni waigari Ilo muonga gagari Alipola mbiana mimba mwisho siku akachomo chari Wala kantunuku zari Tanzania dume na mwali Nilivu mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari Mwyo lalambia nasibu sasa mapenzi basi Ila nangangania na jaribu kuipinga nafsi Raisa nanambia simba mapenzi basi Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine
Sikomi
Mbuna
Sikomi
Mbuna jama
Sikomi Micha mateso haya
Micha fumangi
Kigoli, shanipiga roba kabali Silali, penzisha chenza kamali Natupa kwa kodolai Kwengine sina habari Penzi lako tamu, 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 tamu hatari Sipendi kona ukinuni, mwendo furaha yangu bie Hili penzi lako tamu, 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 tamu hatari
Unanitosha pale Wacheza kila goma eh, Awana mari yungu Mari yungu yeah.
Ukinitazama jicho la maringo eh, Mina chapa fimbo Ukinama ukinuka fimbo Sipendi kona ukinuni Wendo furaha yangu bie Hili pezi lako tamu 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 hatai
Unanitosha yeah. pale
RKO
The Hit Master DJ Mike K
RKO
Nataba, nataba Kilicho nishawishi upore wako na heshima yako Wazazi wangu wame kusifia sana kwa tabia yako Sura yako ya upole, inanivutia Shepu twiga mwenda pole, najifunia oh, Tupeane mapenzi iwachome Na kama namba waisome Hata tukigombana wasione Washike jembe wakalime Mapenzi mazuri Wakutane wawili wanopenda Sizidishe washauri Watasababisha tuje kugombana Ae. Angalia shepu Kawe masepetu Angalia jicho Amizamo betu Elizabeth Maiko Yani we mrembo Wallahi nachukua jiko Wino wangu wa milele Na uzadaga Ili ninunue motoka Nikurizishe Unanipa furaha Na nguvu ya kusaka chapa Nisikuangushe Tunanyota Adam na Hawa oh, oh, Tunavyopendana Hata wakituchukia ni sawa oh, oh. Tuaminie mama Wanaona umenipa dawa oh, oh, wanaongea sana Chunga usije kuota mbawa oh, oh, mkana cha dilema
Hata vilipweza penzi itafika mbali
Nacheka kiingereza
Ndomana nacheza ya wa
shefu Batie kawe masebetu Angaria jicho Amizamo betu Karangi kake Elizabeth Maiko
Yaniwe memo Mwawa inachukua jiko
Wino wangu wa milele Milele Wishing a kwagana mafupa kwa manati ni kuongeza thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you love uwe na mi haki ya Mungu nakupenda nobody can show you love Usiwamini, ukisha wapa wanakwenda O basi jilegeze, nikubebe mbongoni Dika nikudekeze, nikutunze kama mboni Wakija wapoteze, jifanye kama uwaoni Kisha uniongeze, ulivofunza unyagoni Oh baby, asa dansi nikone Uwaba mijo Lulu Femi Oh baby Asa cheza nikone Uwaba mido Basi cheza na mimi Agan Moyongu wa mwaro pa himi Nchungu kiruziwa Same mara sabini Uo mzungu siachalewa Kependa junga majini Kwenye mfungu pareniwa Kumbate baridini Kwenye tundu kama njiwa Moyo wangu nyoma kote usinije na kibiriti
Asawe
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti
Asawe
Nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti
Asawe
Bila siningie shetani nawe kaja kukuchiti O basi jilegeze nikubebe mgongoni
Kielewe
Kitandani nikoleze kwa miuno ya kingoni
Kielewe
Kisha nibembeleze Nirudisha utotoni We kama teniteleze Kama nyoka pangoni Oh baby Asete sikitogo Oh banwecho Ululu feni Oh baby Asa cheza nikone Uwaba mijo Basi cheza na mimi Nataka kucheza chura na ingali umesimama
Ainama, ainama
Asa waunyeshe
Ainama, ainama
Unacheza
Ainama, ainama
Unataka majia kisima na mwoga kuchutamba
Ainama, ainama
Embu unyeshe
Ainama, ainama
Unachota aja
Ainama, ainama
Unataka kupiga deki Wima umesimama
Ainama, ainama
Embu tuonyeshe
Ainama, ainama
Unapiga aje
Ainama, ainama
Si unataka vya puru tebo Sambona unajibana
Ainama, ainama
Ebu tunyeshe
Ainama, ainama
Unalenga aje
Ainama, ainama
Mike K is my name Music is my game Moto sana
Hadisi za mapenzi Zina safari, safari, safari Zambali Visa na mambo mengi Vina teso na jua ila mpenzi usijali Na sumu ya mapenzi Inatesa moyo mchana kusiku silali Sukari ya mapenzi Isha ganda moyo ni zaidi ya tamu ya sali Tazamu zuri wako Penzi langu Sija shusha thamani Thamani penzi lako Ntaritunza moyo ni na kesho peponi Tazamu zuri wako Penzi langu Sija nishusha thamani Thamani penzi lako Ntarilinda moyo ni na kesho peponi Dunia na mapenzi Vina teso na jua sema mpenzi Tafadhali usiku silali Uyaleta
Na uko tayari Nikupeleke nyumbani Japo sina pesa mayumba gani Usijali Nauliza uko tayari Nikupeleke nyumbani Japo sina pesa mayumba gani Usijali
Ona Yupo nilopenda Zina nyimbo na zezi nile mwimbia Akana chaka enda Na maraga kupenda moyo ni nkaukulia Yupo nilopenda Kwa utenzi na nyimbo na zezi nile mwimbia akana chaka inda na marada kupenda moyo ni ntaugulia maskini penzi langu sina pesa mari na gali za kuringishia chone chone roo yangu nasimuanza mapenzi moyo ni sijekulia maskini penzi langu sina pesa gali na mali za kuringishia chone chone roo yangu nasimuanza mapenzi moyo ni sijekulia dunia na mapenzi vina tesa na juwa sema mpenzi tafadhali umivo ya mapenzi vina tesa moyo mchana usiku silali
za uko tayari nikupeleke nyumbani jebu sina pesa manyumba gari usijari na ulisa uko tayari nikupeleke nyumbani jebu sina pesa manyumba gari usijari
Instagram at DJ Mike K.
All the little girl,
girl, you know the sound when I come.
kutoka mazabe picha twase twanga kisera posti isa wanga kwa kera watacha vya moko. Cause I just wanna dance to know
Africa music. Africa music. Takes you high to really chumbani kila kona benzi tali pampa ngonjera upa kama tanga sekera kwa vino vya paikopo kutoka mazabe picha twazi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chali kimopo. Cause I just wanna let them know you're my Africa beauty.
The hit master DJ Mike K. Music is my game. Moto sana.
Vyote vikashuka kwangu, vitanielemea. Takosa pa kushika ntavavanya. Wewe ndo mwandani wangu, nilokuzoea. Ntunza vyangu visiri, kwenye kunisitiri. Fundi mitambo, kinga yangu ya mwili. Sieli pabiri, kuchoma chango. Sitaki kafiri jangiri mwingi wa mambo moyo waka ukatiri kondeshwe mwili ajifanye rambo. Si unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua nimeumbwa na wivu kidogo tu pressure yashuka yapanda. Ni ahidi kama utatulia baby. Sibaki nkashika tama.
Utatulia.
Baby, ni ahidi kama.
Utatulia.
Wasinipie changama. Maneno yangu si Biblia wala masafu. Tuseme usibadili. Jichunge kipenzi changu na nisikia usicheze rafu yatimia walotabiri. Sijifanye Ronaldinho penzi utie mbwembwe utaribu visokoro kwinyo wakupitie denge kukujaribu kina kapachino wakakutia wenge kwa mizabibu kugongeshe mvinyo ukaota mapembe iwe aibu. Si unajua dalili ya mvua mawingu ikitaka kunyesha huwa yanatanda. Nami si unajua
najini kipenzi, sirani shiringi baby. Kupenda na zamani, ndo wanavyo semaka. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyona vya ndani, basi wana kumwaga. Ndo mana, kichelewa dukani, mieka moyo kanda ni dunaga. Mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh oh, baya zaidi sina kazi nakosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche kiambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urikani. kuumiza roho. Magari ya wakongo mapesa mara nyuma mbezi. Usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna, oh oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chuma, oh oh. Sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche yambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya urifani.
My K is my name. Music.
Music is my game. Moto Sana. For more information,
071-478-4738. Kaitaba kwa mama na baba, na mini kupeleke nyumbani, nyumbani kwetu mirumbani.
Hati ya mekusasila, misi wezi kushindana. Hati ya mekusasila, misi wezi kushindana.
Kwa kushindana, kwa kushindana.
Lenga maringo, woo!
game. Molto sana. For more information, holla 071-478-4838.